cɛ farinya farinya tɛ dutigiya kɛ nafolotigiya nafolo tɛ dutigiya kɛ duba in kungo kungo wilile duba in kungo ma kelen tɛ se o la. Negletese, yeah, negletese.